Maker on the beat.
Hawatuwezi onana, wanangu gengeng sana. Mwanzo walituona loko sana, tunakiwasha ndomana, tunakalisha kama Kazani naigiza.
Hawatuwezi onana, wanangu gengeng sana. Mwanzo walituona loko sana, tunakiwasha ndomana, tunakalisha kama
wanoko nipata wengine masnichi wengine labda tapata challenge wengine.